Kɛnɛya tigilamɔgɔ olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko maa 16 olu de ye koronavirusi bana lasɔrɔ, ko maa 5 olu kɔni sera ka furakɛ ka bɔ bana in na, ko maa 600 o kɔni ma se ka bɔ bana in na. O la sisan Actu Covid kunkanko kibaruyaw, Musa Male Sisogo ale bɛ n'o d'an ma.
Coronavirus kumeni vaccin abe matanga kase wati jumema. Mauka jika dumunike nyogonfe utege ula yali obiseka kesibabu yeka coronavirus bana yelemawa. Inafo oluna nyogona were u ode anga lame baga doka nyiningalie uye mintengu kene atikila mogola. Alame baga anga je anguka jabu ulame COVID kunkanko kibaru ya ukeneka.
Ansoroma docteur yali coronavirus vaccin me mogo tanga kadam ne kalo sawa kata bla kalo woro drone konona la.
Ani nyakuma docteur anya mega fogo coronavirus vaccin mega muso wala dala koli yelema wali makatike
kesele foshima ira gafogo nyami meteka dura me comme bulati ne bulati nanu ira jatemne pour que gafika vaccin ira fabriqué et bien sani sani kara mambe foi bla na chercheru la anya kesele munke ama ira gafogo vaccin mana kira tabi ga kalobo la natibe ade kalobo tike no foshima ira na gafogo ade bulati benano yi
Docteur Anson, aya jatimne kafo coronavirus bana fragero la. Choga changa teme musuko yali muni na nanui.
Oui, effectivement c'est comme la tuberculose.
Awo, choka chani musoye, abina foso soso nije. Ame wati mina gafe tambolo mime kuma like bana muno erebe mogo farsoko la. Choka taninga segi kacha dugu konona na wasega segali besena yasa kasega okoto fese fese tugwe amina.
Éclairé au fur du temps.
Allo docteur ka dumuni nga ñoo fe tassa kele ngono o sera ke sobu ye ka corona visible ñoo na wa
kelen kono obisi ya coronavirus la mogola au chela na soro mogo be ni coronavirus be mogomna abisi ya ke au dumi ke tola na ti ti shura au sika ya la mama kafuka be dumuni na kawya du dumuni fe ute
ala me bago ni debe dansigi anga bije mukana au ni che agadana yala ani studio tamani ka programu la menina
studio tamani